Sandile kodwa wena udlala nga ubomo bunjani ubomo bunyama Yokuthandile kodwa wena udlala nga buyisa 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 thatha lwami kimi buyisa buyisa da 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 Buyisa, 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 uthando lwami kimi. Buyisa, 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 uthando lwami kimi. Buyisa, 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 uthando lwami kimi. Buyisa, buyisa. Buyisa uthando lwami Ndile kodwa wena udlala nga ubomo bunjani ubomo bunyama Yokuthandile kodwa wena udlala nga buyisa 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 thando lwami kimi buyisa buyisa da 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 buyisa 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 Thando lwami kimi Buyisa 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 Thando lwami kimi Da da da